Ekiri mu kibuga Mbarara mu disitulikiti ya Kampala kisa kinegulanga bannakibiina kya NRM n'abatuuze balindirira okwaniriza pulezidenti waabwe era akwatidde ekibiina kya NRM mu bendera Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ku ntebe y'omukulembeze eggwanga ng'agenda kukuba kakuyege mu bitundu bino olwaleero. William Ssebuliba ali Mbarara eno katulambululira ebisingawo.
Okuviira ddala mu kibuga Mbarara okutuuka eno mu disitulikiti ya Kampala, buli woyita wonna ekkala eya kyenvu yekwaniriza. Ekibuga kyonna abantu bakiyoyose n'okukitimba engoye ku bizimbe waggulu ku site ez'enjawulo mu kibuga Mbarara. Okutuukira ddala eno mu disitulikiti ya Kampala, buli woyita kale eya kyenvu yekwaniriza, omuli ebipande bya President Yoweri Kaguta Museveni, omuli ebipande ebyaba abakutidde NRM bendera ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti zino bbiri okuli eya Kampala n'eya Mbarara. Wano wetuli mu kiseera kino ku kisaawe ekya Bujaga Playground mu disitulikiti ya Kampala, abantu bayitirivu ddala abalinzi okwaniriza President Yoweri Kaguta Museveni saako n'abo abakwatidde ekibiina kino bendera ekya NRM, era bano nga bakulembeddwamu omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno Harriet Nakamya, bategeezezza nti disitulikiti eno y'emu ku ezo ezibeera zaakakutulwako ku disitulikiti era ey'e Mbarara. Wabula be bakafuna mu kaseera kano tebejjusa kubanga bingi be baganyuddwa omuli enguudo ezizimbiddwa, amasomero agakoleddwa.
Lwampale miruka 29 jina primaries ebusuka mwemu esino lwa jina primaries 3-2-3-2 bwe tugenda ku secondary school amagombolo agonna galina secondary school za government aga magombolo mwenda bwe tuka ku institutions kubanga police ngamba nti constituency bere ne technical school esino lya byomikono lwampale tuna constituency 2 constituency mwe ina amasomero byomikono 2 gale ina somero limu.
Abakulembeza abalala nga bakulembeddwa mu Salimu Uhuru onono nga yakiikiriza ebbendo lya Kampala ku lukiiko olufuzi lw'ekibiina kya NRM olwa SEC, ategeezezza nti nabo nga okuva mu Kampala baagadde okwegatta ku bannaabwe okwongera obuwagizi n'amaanyi.
Ku luno kye tusazeewo tuli kalulu kye twasazeewo unjukunju twagala namba ze zeeyongere nga 15 mbakunga mwena mwena January 15 mwena mujje mutikike His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Tick a bus.
President Museveni asubira okutuuka wano kisaawe kino ekya Bujaga Playground esaawa yonna, wabula ng'oluva wano agenda kwolekera ekisaawe ekya Boma Grounds mu kibuga Mbarara gy'agenda okuba olukungaana lwe olwokubiri olw'olunaku olwaleero. Nze William Ssebuliba, CBS FM Emanduso, wano mu disitulikiti ey'e Kampala.